pharmacy. Pentecost University College, State of the Art Facilities, Papebi. Lectures and students, no omo ahun keka. Me say international students be brewo ho. Enye nyama ko ho India ho na me ko. Me jidi say me ko Pentecost University College. I can be anything I want to be.
Evia, afe fao phone. Afe dial *924*12# Pentecost University College admission short code nambiama. Afe, yamfa mobile money enter admission pino. Ananso, yanto pinin free Prudential Bank and Unibank. Afe, yanko www.pentvas.edu.gh. Yako apply online. Abe for kwansopa. Nye wuyani C6. 3 elective passes and 3 core passes. HND4. Any diploma for so so. Ubeti mi apply for topper. Mature student in Soso there. The Uyan is already 25 years and above. Won Soso will qualify.
Hey, what funny.
Pentecost University College running regular school, evening school, and a weekend school. Programs in Soso there. Be brave.
Master's programs, degree, diploma, and professional programs in business administration, information technology, construction engineering, communication studies, nursing, and theology.
Fre 0302-417-057 and 0242-116-125. Pentecost University College, empowered to serve.
Orafo atumni asumjwe ya efinyamie ja amyoba nyamu kronkron enye ochefa enede na unhunti se jiri paso tumfu nyankupo lukwafu nyankupo yen nyankupo ena u nyankupo na basa nuyodru ewa usu jiu urefu nyamu mudie na usu die jaweni na fye eju nyankupo ajwini surunku ena uo edimao na ubefye se ya waka mfawu ya bebemu na odiashe onwangasa nidini eni unyamu kawakuma tuu yemu na yenyanku pomnutiasi na ubeye adinyi na amao inti yemfa saa kwa ena yemma wakwa bebium ediba Pentecost Hour IFE the Church of Pentecost Headquarters ayotumfu nyanku pong adumbium se yentiteni Apostle Professor Opoku Onyina ebe she incheche asia watu ni dinse killing the giants in my life se ubrani biara uwa brabo munu so kuno etichi biara brimpom biara a uwa brabo munu so kuno killing the giants in my life Jesus uye madamfu minyonku ni minuya mikwa nchirefu pa Ujimi tata di manamu nzisi wa kwemu. Iye nyuma yankupong edidum yeng. Teacher ni Apostle Professor Opoku Onyina. Jesus, uye madam.
Me 20 years, oh baby. Preach now. Me preach here, no. And on a me sign a timmy. De dikaya, me kasai, kosia danopa, sabrantiwa. Na in 70 now, of 1 Samuel chapter 17. Samuel Noma, edikai, eti, dunso. Na ni ame fa, near din 70 in a genus on a bay, in yimu, edrianai num. Ene eduanan ensia Samuel medika ene eti dunson enyim eduanan enum ene eduanan ensia mekenke afri asante twere konkro no mu ena David ka kire Philistine ni se wodie wode nkrante ne pia ne pembe na ereba menchei na medie media safu awurade Israel in pursuit, what you want, one in young coupon ding. Namareba winche. And net day, a radded obeshamin, sir. Now a coon. Nametra with three friso. Namedi Felicity for dom efnumama, a weemono mania sas so, moa doma nara. Nasasi, nyine, who said, on young coupon be wo Israel. Na bedwe nyina nso ahuni se enye nkrante ne pia enna Awurade de gye nkwa efiri se oko no ye Awurade dia na odemu bese yensa ka amen adiba ko amemia ye ne se mepese ebekin kansem ne bebere e wo Bible yi mu na eto da bia yetie nso ye ntai enkenkai Again, guys, my making can say, you know, Edepa Jedia Nipa won Yamimua, a yejuma. David Yen Yamimu Jidi. Nasa Jidino, and a yejuma. Sa Jidiana, Abraboimu, and Niema, I am Pempim, I am in Chihuma, a Hunuhuna, yea, a Kayan She, not a ba, na a hopono. Sa Jidio and Yamimu, and a tutu, sa and me puddingina. Na. Ene, ese usi wakume mupi se nyamika miwin, bi biara aye din biara no, etu obetwa. Israel fo, e nyame mai, omaye nyame dini din atu wonso. Eno omaye nyame afa wonse wenye wiasi nina aso nfeso. Na yepe nyame niye unu namba Israel fo mua, ube husadi u nyame ote. Nyame neni u nyamte, nyame na huo fete. Ene nyame hyehye yetie ni sɛde nyame pɛsɛ yebu ne manfo ɛwa asase so enti na Israel man no ɛyɔ man a ohia Awurade papa 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 na sa nyame ɛma Israel fo kɔ Canaan asase so ɔka sɛ nka atamfo wɔn nyinaa ɔnkompam wɔn mu ɛntɔre wase na otumi etu binom na bimu a wɔntumi ɛntu wɔn yɛmfiri asase no so a ɔgyegye wɔn ɛne Philistifo Aye huhumu adie. Emre biya nisaobe kristo muna oketechie bi wumu. Abrabo bi wumu ni we ntunua. Sa abrabono ewawa ane yiniti. Na ejejewu. Nepese guwe ni masi. Na epese kune sewo. Tizangwa fwe omu kawa hupa anuoma ke Israel fwashe. Enti ebedu mre biya na aye den papa na zangwa fwe ma wongoso. Enu omu jina bepo bonywa bakumu. Ene Israel fosu jina bakum ena ntokwa kwa ba wontemu a omopese omode kɔ bɔso ena omoko ena obrani ba ku firi wo mntem sa brani no ena e frane Goliath no bai o sorry ena obe gina people so Israel fo no wa ha ne nkrofo so so wa na bepo no so no Israel fo no hu no na ne nkrofo no so hu no ena o tie mu se entokwa abaye ntam yi ehia se ye bekunkum ye hu meme yo brani muntu mumu nipa ba ko mara na onne meme ko na so onne me ko no otumi kumia ye nyina ye beye munko ada nemum sa minsu mi kunwa monso mo beye minko ada na Goliath so Bible no kire se de ne tenten ete sene basafan sia 6 feet ti na kire so oyobi a ocha insight na oso na ne hu ye hu na o hyeche enkataboo e wo ne bo me mpaboa nyina kata ne nan ho ɛna ɔwɔ bɛmamu a ɔno so kuta ɛkyɛm obi topea sɛ ɛbaa no ɔde agye ama no sa ntumi anye a nkataboɔ no ankasa ɛwɔ nea no so ɛbɛgye nti sɛ ɔhwɛ no a na ne hu ohu ɔno ankasa so ɛyɛ brane a wohu no a woahu sɛ woahu bɛntɛ kwa bɛntɛ ankasa nti ɔkasa saa na Israelfoɔ no nyinaa obiara ayɛ komm na ɔmo soro na ade baako a na ɛyɛ ne sɛ ɔtamfo ne huhu paa ɛna oye ni firifo o die di kai no oba aye no o se mu munye Saul ne nkrofo ana sa na o kai ye ni o ye ni ye filistifo mu so munye Saul ne nkrofo Saul nko ane mu enti mu die munyi onipa ba akomra o twe wo ma dwini gina efiri ewurade so ene o de won adwini eba be gina ohene ne so ene afei Israel fo so nyame kirom se nka omo kokko a ekwai a omo mfa so enko ewo ho ene kwai a Israel fo fa so kono so otwe wo madwini firi so disa otamfo be ye biribi no otwe wo adwini firi nyame so ene nyame asem so a na nkonim no e ba be ye ne dia esan se de etumi me kristofo gina ne nyame asem ene kristo a oka ye ho ento otimi gi wo adwini firi wo nyankopon so no di kosi so so enye so lo nko ane mo se so nko ane mo dia ene emomra me nko oyi wo madwini firi urade so ana fe Israel fo kokon panke nyame ka akire won se omo boaboa won ho ano a na osofo aba osofo no ba no aba be ka akire mo se munyina mu yo nyankopon krofo eko amu koi asafo awurade ka mo ho munsuro mu bedi nkunim mu beye we no akanchi nhyire go won so okanchi sa ne men go won so a na fe wo mu asafo hene ahodu ewo mu omo asafo no sa dumienu ana dumie no abusua dumie no wasan akyekye ne ekuo saa enan nti ekuo nan ne bia so wa ne panyini Juda omu ne di animu ehe na Ruben onso nifa na fe yawo Ephraim ono nso so obenkum ena Dan ono no enso bochi dom ti omu kokko a se de nko omu hyehye no no nti osofo no be kasa wi a na Juda safo hene no woni panyini no ono ba be kasa akyere wo mu na afei Ruben so aba be kasa Ephraim aba na afei Dan so so aba na omo ba omo sese obi waware na wunyanya afi e de a wo se edipa no wo ye soje ni a waba kwetena fi ekon no wonko bi wanhwe yi a wadwini nyina ye wo yire wo yire nti wanhwe a ne kon no wanko ni yi papa nti kwetena fi afei wa ye fuo na fuo ne frase e ba wa ye fuo no foforo na efuo ne frase ese eba na won hye da ni bia won su kofie ehe ye mpesa won su wadwene be yew mafuo no mepe bia dio menye bia ni na mekwa kwu na wo doje doje ni edi nkugo won su kofie wasi dai na wo dai no suso wunya ntena mu a won suso kofie edi asoja fo no su ba be keke kasanse mi nyina na afi omu yesa awie pa na afi omu de kon no aboso ono baaye no se sane amum kom kom fa nto nche oh wadi kai di nyame asem ato nche mfa nto nche ena munsu munye Saul ne nkoa Israel fo so nye Saul nkoa omu ye hinefo enkoa onyankopon asafo ewurade Yehowa no ono ena ne nkrofo ni Israel fo enti abra Goliath timi twen wa dwini firi sa asem supe na afi omu nyina aye basa oma dwene atoto na nia nkese so odi won kai eye Saul ena Saul so sa bre no ne nyame honhom efi no so se nyame honhom efi so a title enka hwe se nyame ne honhom firi nipa so a title enka hwe wo gina bia enka hwe wo kaseye enka hwe wo nyansa wo nimdie wo ngumasua sabi wo nsusu ye kwasa nkobi nane namo ni nyina enka hwe niema onipa eye nipa ani nyame tumi ni nyame honhomo a eka nipa ho ti se nyame nka nipa ho a bibie ni ho a ebeye yi obetumi apem so apem so apem so apem so anso hwe anya hwe enti samre ne nyame honhu efi ni so enti wonye solo akanenka oka ne ho se ne nyame honhum si ni so a na Israelfo nyina di na chi a obeko no madi nkwanim saade no na eni ho enti Goliath no sori gina no okasa sapa na edi suro ene ahopopo ababeto enipa ne so enti amania na Israelfo na omu hunu sabre no nemom wo mo amania omu hunu no ene nsohwa na ababeto won ene ne anegina wanim a eye Goliath no na eye ade dada me se na eye de bay. It was not a new problem na nye adeso afofro a aba eye adeso a ne wo ho dada 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 da. Enti asitrem no adeso bi wo ho ne wo ho dada no anhwe ni ya sad this one no abekoso ehunuhuna sa edwa ko seyim na otwe dia mpo nyankopon ma we impare ho me pese me kire o se Goliath no na oya ade bi dada na Israel fo suru na omo antuase na okoso hunuhuna woni abedru se wodi din Goliath no eto won so yenko numri Moses nguma eto so enai no etidumiensa no ede be na wo tidumiensa ho a obi betumi akai ewo Israelfo akwantue mu no bibi sononko woti dumiensa ho Numbers chapter 13 sa numri tidumiensa ho ena Moses suma akwansrafo dumienu na omukọ baaye ena omde report no ebaaye na niamae hunuhuna won binu na mpese yenhwe etidumiensa no yenhwe enyiyimu aduonu mienu na wofri fa nifafem verse 22 na wofru fa nifafem na wodru Hebron de Anak ma ahimai sese ni time wo na Hebron de wo chechire no mfie nso ansana wo rechechire Sion a ewo Mizram ka amen wose hwan nanane ma ebi wo ho hwan anak fo ene ne wo asase ne so afa ye ntie anakefo no se ne na otie bi wo a ye toaso onyimu aduonu enwotwe enyimu aduonu nwotwe nanso aman a wotete asase so no ye den na nkro no wabo ho bai esoso se na ye hunu anak manso ewo ho enefo pa na no osuro mu ho no anak ma na osuro wo mu ewo ho enyimu aduasa mienu verse 32 na oma asase a okosrae no ho atenka bone tre Israelfo no mu se asase a ye fa mu kosra no ye asase a edi esotesfo na nkrofo a ye hunu won no woso no nyina ye abrania ranko wose nkrofo no ye de ben na ehọ ene ehunu abrania kese no anakema wo firi abrania kese no mu no na ye ngara ye ni su se mebe na sara na ye wo won so ani so otwe dia mpo nyankopon ohu ye moboda eti nkrofo a no osuro wo mu ho pa ye ene fo anakema ana asema making kai Bible nina mrebia mbedu wa na yemawere ho wo se ye ni ankasa no ye ni aye ni su se emebe ana wo mo su su ani su ono ye se mebe am se mo ama ye mebe wo ani su a e ye de na mu hu se omo ani su su ma ye se mebe suro wo hwe no e ha dwene pa wo bi suro ha suro no ebedi kai kru akunu ansa na wawu o wo se ye ni aye ni su ya te se mebe ana wo mu ani su su no wo ya yet ze meba ma wo mu ani su hwan de ka kire wo ana kema nti abra Israelfo no ko asase so no me kenkai wei ewo Akan kasanim na omekin kai brofono mami Joshua 11:14. Omekin kai brofono ewo ho. Joshua 11:14.
Joshua chapter 11 verse 14. And all the spoil of these cities and the livestock the people of Israel took for their plunder. But every man they struck with the edge of the sword until they had destroyed them, and they did not leave any who breathed. There was none of the Anakim left in the land of the people of Israel, only in Gaza, in Gath, and in Ashdod did some.
Ehoni ya dia ehia me pa. Ehoni ya dia ehia. Akenkasem na odika jina oka kra ma me. Akenkasem na edike okenkae ni 11:14 no. Na nkroi mu asade nyina ne mwa ne nyina Israel fo no fomfai. Na nsu nipa ne de wo de nkrante kunkun won di kosi se. Wo shi won asie na wanya biribiara ehome. Na bedru enyi mu edionu mienu no a okyreye bibi kakra wo ho wo se wanya anakefo Israel fo asase ne so ji Gaza ena Gat twi no oyemfumso wo ho okyre Gat no oyey no Gat na eye Gat ehe ji ntwa se ji se Gaza ene Gat ene Ashdod ena ebikaye Kaibrofono 22 ni biomao. National so.
I say there was none of the Anakim left in the land of the people of Israel, only in Gaza, in Gath, and in Ashdod did some.
Amen.
Amen.
Nature says, sir, Anakifua na Israel for ni suruano. Abra wo ko Israel asase sunu. Otumi to wenyi na asi. Nemo enkrobe en naibi die. Anakifua ni bikao. Enkro nan no wo se ebi ne ehne fa Gaza ana ebi ne hene Gat ana ebi ne hene Ashdod nti enkro ne ye miensa sa enkro miensa ana ekai ewo ho afi ene miensa mra 1 Samuel chapter 17 verse 4 bra Samuel medika ne ti dun son enyi mu ena 1 Samuel 17:4 mekenkai wo akan kasa ne na obere ma katachie bi fri Philistifo nsra nsram fri adi na ne din di Goliath ya ofri Gat na ne tenten ye basa fensia ene sama enti Goliath no na ofri hene fa na kire se Anak ma enu bi ene Goliath sa Anak mei ene Israel fo ko ke ne asase su ko hwe ya ohunu won a na osuru won no ene ose ye nkrofo ne yabrane ye nia ye ye se mebe e wo ye nia ye ni so ene won so ani so so no ye ye te se mebe etu omukọ ye na omutimi kum anakefo ni bi no ene omuja bi ene woni a woja wonu e bi ene Goliath na kire se ade a efri tete na wo musuru no ene na David preso so no ma ye de be no nyade foforo enti sa sitre yi mu onware na ogbo adwaman twempna na se mini kunu entira mini yire entira oware a adwaman no bebo sa mre ya onware ye ni sakra wadwene na ti wo ho efiri bone ne ho e ma enya o se minya ware a na asada bi se suban no so ama kwai ama onkonkun enyi emfiri ho a oware a obeto aso wo kunu abedoje aye wo yira abedoje aye kuzi se nimguase ebeba isan se obrane dadana na Israel fo suru no eno a sa obokro no no anyai kro no bonu na yo Kristo ni se minya adwuma papa bi ya minwe wiade bi wa oboa unya adwuma kese se danya obewie wiya sa bre di obewie mu akese kane de nketenkiti bi na wiya wiya na me ube wiya ade a ekopie koto a asebon beka ni se wa hyeda na wa plani ene mo hyeda na mo akyese mudi ese ube wiya enie ma eye akese akese enti sabre ya no so da su wiya nie mebi sia Esade ewu wiwia no osakra wadwene. Ukowia nkrofo obode e kotu nkrofo menkani. Na de asie koko wakote kakra. Eya bonia wansakra mfiri hu a obeguso aye ebehunu hu na wa kozi se ebegu ani mase. Enti bre boni biaro e wo wasetene yi mus wansakra mfiri ho. Na kasa bia he we dia eye ene usua dia ofre bi bi se situation a. Ahuchire bi ena mama yesa oboa eye subai so amenya me honhom konkuru wentu subai emfiru mu a emfa hu gina bia bia ra hu gina subai ne dia nim guase be bro na enim guase no ebe mu atoa so kozi se wanim be guase na fe enim guase pota ye ye ne hwia entumi enyeji etura bia bi mu kan wa dance ye na ebedu ba bia na ayire ho pa 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 o twedi apo nyankopon ohia moboda
yo inti odofo eye otumfo nyankopon ngaduma edi nkyerekyere aka no ebebrew killing the giants in my life na bibia yedui odofo subiara uom biara no na ano pei sakra wadwene enye sa sasu na ena edi ene wasi ebebrew na sa uma hukwain na Kristo Yesu betina wakume mua odi adumbe brew na betumi edi sani ya manoso intipe bibiara uritie yeng na umfa Jesus Christ sewe radi eno ukraje mkwa mimao sa akwenye ibio bosa mpae endimeji mijidi se Yesu Kristo oyo nyanku pomba. Niboni nti eno bewi ewa sendri anoso. Na mi bimbu nsunti eno nyani fi ewa fumu. Nti ene day, nifa Jesus Christ, aye me uradi, ene me kraje mkwa. Mi nene benanti, mi mkwande nyina, nti uradi buwame. Otofu nyanku pong endungu nombuwa ubibre, se wabu sampaya. Umudia nsobe freyeng, ewa 024-767-9833. 024-767-9833. Na ebe buwa ubebre. Yefasa kwa mbium achia ya Grace ejwapa upuku unyina. Odofu, ayami Daniel ni tetetaki. E shalom, Karis. Bye bye. In my soul.